Oye. Oye. Mange kutiza kuyapora umnandi kupetwe nguye mange kutiza kuyapora umnandi kupetwe nguye awubele angipete bangbizi kosi awubele angipete bangbizi kosti
ikosti 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 utsiza 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 ikosti TK we ghosti Outrez we ghosti BZ we ghosti Coolman we ghosti Ufanta we ghosti Umte we ghosti Kekek we ghosti Coolness we ghosti Umek we ghosti Bandis we ghosti Incredible Singama ghosti Ghosti Go ghosti Ghosti Go ghosti Ghosti Ghosty, ghosty.
Hey, oh yeah. Hey, oh yeah. Hey, oh yeah.
Sibathami kwething bakene ukujabulisa abantu umsebenzi wami namhlanje ngokuphumlando Lethi sibathami kwething bakene ukujabulisa abantu umsebenzi wami namhlanje ngokuphumlando
Utsiza lo, angicela idedele.